ngiyafuna ukujola wadlala ngaba ngifuna ukujola badlale ngenhliziyo yami living Versace love this is goodbye asafuna ukujola wadlala ngaba ngifuna ukujola badlale ngenhliziyo yami living Versace love this is goodbye asafuna ukujola wadlala Zozo mama, give a little babies nana. Be your digger daddy mama. Busuku dlala ngothando kubhlungu ngicela usondele nunu. Nansi inhliziyo yami ezandleni za isinge yakho. Angisafuna ukujola badlale ngenhliziyo yami. Living Versace love, this is goodbye. Angisafuna ukujola wadlala Chola badlale ngenhliziyo yami Living Versace love This is goodbye Angisafuna ukujola Wadlala ngaba Ngifuna ukujola badlale ngenhliziyo yami Living Versace love This is goodbye Angisafuna ukujola Wadlala ngaba Ngifuna ukujola Ngifuna ukwedlula lentilula ABC Bembe leave me tengeli wiki champagne at a movie Not that it's you, it's me, umuntu movie Isikai, isintesimi Ngidlali zingane, ngidlali usathane, ngidlali amadabi Not that it's you, it's me, umuntu movie Ngidlali nhliziyo egcwele idimo, nithandi dilo, ziyimuki kaba Living Versace life, this is goodbye. Angisafuna ukujola, wadlala ngaba ngifuna ukujola badlale ngenhliziyo yami. Living Versace life, this is goodbye. Angisafuna ukujola.